Yo, this is a special education call to you. The most to avoid it up what you get. Look at me, boy. Blankezi, what is Simuyo, Obula Mugati, Bolivutio, when I put a Kuya Kuba Sukapucheo, Zovasukunya Kumika Sandy, the Supayo, Molibulun, Penesia Kufunza, and Yokola Kuyanga Rupetua Sigaza, and Bella Yensi, Amazine, Uzavaza, over what you as a Penachekuza, Bagamba Sente, Wepuwe Gonza, Nayatan CEO, Wepuwe Gonza, Elected Amamu, Bula Munevic Jamugerizi, Wobuli, Wamovici, and Kodiam. Tuli kuchi yaba fede we basumba Isula kufalaje tulina mayumba Petuwe nitima basa nisa katema Adebe tuwa masima batangu za buriva Tulia kusula uwe mkanda wagi Na igano kunya kukenge Na kune vio wazo Na lwala alusa kulesha ziku wanazo yo Banka kaundi yetani so kukoka Nese zange sitani so kwechanga Mocha weche jangi baka mayadu kampuni Jaka sente nunga kumoganga Ayaka rumi katurumi na jilifanya Uwa mungu mkazi yukile musanya Kapsuto zina moja sasa Na mwezi muranga batu kati wakala na kumanya Uka nito kilo jangu kwa yukia Na kwekukoza mungu watu wa mpine ni awa Tembeleta usetoku wa kuwata nyasa wakatonde Sipatia kuri kakanya Mwana damu tacha inasoni yati Akumerita mwaka kumabuka wayo kakarete Nani awa toto watasuni kuyati Na nasuni mami umuri muta kusuke Kuya kusula uki mkanda wange Na higa nukunywa kukenge Na kune rio wozo Na wala alusa kulesha ziku wanazoyo Banka kaunye kandiso kukoka Sinesi zange sikandiso kwechanga Mucha wecha change bagamba yandu kampuni ya kasete Kende kumukanga Tusita wacha sema kuchi kwa joni The 4-6 by 10 is nothing Why for helka I'm stuck on the wall by the same man yo Kayas ato Fucking it could never solve it just rearrange Then I call the good times I never had Sako kisa na vaya man is a man Only you to find me faith and take pray To live this life You want me safe Smile today tomorrow you will love If you fail to make it yesterday then It means you can't live another day To ya to sulabu bingu kanda wa Na hika nukunya kukenge Na kune rio wozo Na lwala alusa kulesha siku wanazo yo Banka kaundi yetani so kukoka Sinesi zange sitani so kwechanga Mucha wecha jiange baka mayando kampo Nidaka sente tumbe kumoganga Kuya kusula uki muganda wange Na hika nukunya kukenge Na kune rio wozo Na lwala alusa kulesha siku wanazo Banka kaundi yetani so kukoka Sinesi zange sitani so kwechanga Mucha wecha jiange baka mayando kampo Nidaka sente tumbe kumoganga Thank you.